amazing jams on ZambianJams.com.
Yeah, yeah.
Hey, DJ Maggie.
Na kulela munsoni no wafya. Nobody, nobody. Ontandiza kunchosa mavuto. Nobody kwenzebe. Somu nilege ngodwe lebo. Pangono chave. Unizie ngodwe lebo. Pangono chave. Nagulila munso nino wafya. Nobody, nobody. Tandiza kunchosa mavuto. Nobody, nobody.
Awe, awe,
awe.
Mafuno kona.
Awe,
awe, awe. Mafuno kona.
Suzi iwa kwena chokela. Nakula na mavuto. Ni
mafuno kodwa.
Suzi vangwe na pita neo. Mabuto na kula nae. Molongwa na nitagisa.
Amazing jams, ZambianJams.com.
Kalani basi ni michezi malume. Kwena choka ni misozi chabezo. Kalani basi ni michezi malume. Mwena pita ni misozi chabezo. Ma boy amba kuna li beno mozi. Chete kilo cha. Chete kilo cha na cha ni leta bando. Chete kilo.
Awe, awe,
awe.
Mafuno kona.
Awe,
awe, awe.
When I saw the neighbor, my boss, and I pass at the day to me, Kalena. None of my chanakula no harmony fire at the day to me. The Quansa no samba, the Quansa no corner to low.
Exclusive from ZambianJams.com.